rap y'ikinyarwanda nyita fireman kuva muri super level vayo vayo truck slam
kubaho bijyana n'ubumenyi bw'isi zo za science technology iri hiti n'ibindi byinshi nko kwigira nyoni nyinshi ibyo uzi n'ibyo bigusunikira iminsi hari abamisi uva i Kigali bari hiti bararya inoti z'abasani bari swingi hari ubutana makwe na fiyansaye kina music iri kunywa champagne dufite kenshi nyinshi kuri rap twazanye ntibamenye ko kwa kuri twari tukuzize uwavuga ko amafaranga nzungu yifotse hari mu bwisha rap nyarwanda ni abakotoye kuri ubu ngarukanye ibyo nzi ko mukumbuye kwa kuri ko muri hip hop mwashyigikiye nshaka kuva imuzi ibyo nzi byose mwahishwe bishyira ahagaragara ikibwimbye kimeneke uko biri ntitukiri basangira umwe Kaba papara zibagira menshi ameza n'amabi barateranya kenshi amatafu yanyuze rubandanya mwinshi ku mitima ikoko twomoye inkomere nyinshi twashyize hamwe dusunika umuvandimwe nibuke ku mahoro havuga amabuye yakorewe hip hop yitirirwa je ibonamo icyamamare yitabana amadebe ibya stone church ibyo ntibibakange ni tafu zuvanyemo icyo gihanganje kanivugira abasa ni muri rusange nagumaguma ishyamba yazanye ni danje zinoti itanga zindura maniga cyane ni nayo mpamvu kuyirata bari mase gusa abanyarubikundira baraperi razima byo tubagabanyiriza koleri uko biri ntitukiri basagihombe Shomeri nabwo buri mu bajene barashira bashinjagira mu cyayenge bararira bakora gubu konfayeri bakuwe ku mugati ububi wagiwe moteri iterambere ryadukanye ingeso zose interneti yigarurira imitima yose zo chati zaburikanye ahantu hose rwose before ibeshya n'interneti abigeze aharyoshye abana b'abatinejas barashyushye bakobwa cyane cyane uba maniga yarasumye baboneza urubyaro batarana byarabo ni bose abubona abakesha babara ababyeyi nyinahisemo kubafera ku njugu buku uruganda rwa muzika rwagukana irwa rugamba nyina amageshi yanjye muri super level turi nk'imbariga dushamburiya kwa uri mwengo uko biri ntitukiri basa gihombo